Aichitange, ulire sala yange. Obwavu muliro, kivume kya nnaku. Emberegana n'owulira ng'esekutamye. Leero Yesu nze ne saala, ekitono kye nnina nnina nsawo kiweze, mbeera omukisa eri abalala. Nkakasa nti owulira essaala, ekyo kiŋŋumya nnyo ne mba n'amaanyi, kuba mmanyi ebirungi biri mu maaso. Yadde birudde mu kko yasuubiza, Yesu tolimba. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsonsa abalabe bange Yesu. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsala yange Yesu. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsonsa abalabe bange Yesu. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsala yange Yesu. Kwata omukono nange kulembera, otwale wonna oyagala mbeere. Nasala wogonda ngenda nawe, ekigambo ky'okuguma embeera y'ensi enjuya. Esala yange tondeka nja kugwa, gwe musumba wange kulembera nange, olaga ngoberera abalabe bange banetolodde obusaale bwabwe obusembu. Eza ata omukono n'omisawo nze, eza aliyambalirira Mukama n'omisawo nze. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsonsa abalabe bange Yesu. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsala yange Yesu. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsonsa abalabe bange Yesu. Zijjukire ewala eno gye ndi, nsala yange Yesu. Ngumidde ku ggwe Katonda wange, emmere etabuse sitaani anaazizza. Nneesize ggwe onzigye mu bunnya mu bunnya, ddala mmanyi onontaasa, mmanyi mukwano onontaasa, omwavu w'ensi eno onontaasa, mmanyi Yesu onontaasa, ndwadde yeggwa naponya. Eŋŋanda nga zidduse, mmanyi mukwano n'ontaasa.